nishukuru menikuta tena 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 walokosa waponi wengi wewe ukuoda kuchafuka zetu nyoyo wa mashaka ya dunia ila wewe kimbilio madhambi unachukua
Wajili